walaal bishaan ka soo gudbayna ayaa walaalkay baash man Nairobi iyo man Nairobi ka soo baxo Mandera u soo socdo. Madeer meel Mandera u dhow ayaa insha Allahu lagu galay oo lagu dhaawacay. Isku markii Mandera laga soo cararay, diyaarad baa Mandera laga saaray, Nairobi ayaa la geeyay isbitaalka Kenyatta. Qaybta private-ka oo ayaa lagu admit gareeyay waa maal seexi. Markii insha Allahu operation baa lagu soo bidiyay tarbaa la geeyay. Muddo saddex wiis baa isbitaalka ku anagayga aan la jiray. Asaga waxaynkii oon qaybayna in rajaynayna inuu kul dhow bogsoona uu soo baxa ayaan anagayga shaqaala oo macal iskuul aan yahay ayaan kasoo tagay. Marka shalay mihina daraas galabtii habeen horu laba saac, habeen hore laba saaca, waqti laba saaca oo habeennima ayuu go-ay. Anigana galabtii maqribkii ayaan sheekaysanay. Marka insha allahu kolleyta baa taariikh baa qoran walaalkayna waa dhintay. Shalay baa diyaarad loogu soo qaaday polisi Kenya ay leedahay Nairobi. Meeshu magaalada Ramu ayaa lagu duugay.
Ibrahim bal waxaad naga warantaa taariikhda marxuumka.
Marxuumka waa 34 jir, waa nin da-yar. Iskuulka primariga oo Grisa primary school la yiraaha oo deegaanka Ramo ayuu dhigtay. Wuu ka baxay iskuul Sheikh Ali High School la yiraaha, ayuu secondary ka dhigtay. Waa ka gudbay jaamacadda macalimiinta oo kuliyadda macalimiinta ayuu soo dhameeyey, shahaaduu kala soo baxay. Macalinnima ugu xirsaqay, haddana nin deputy head teacher kuleytaba waa taansanta umalayna ayuu ku ahay magaalada Mandera iskuul la yiraaha Mandera Township Primary School. Marka shaqadana waa watay waqtiga isguulada xiran yihiin Nairobi uu aadaa uu jaamacad u akhrisanay. Kol dhow inuu graduation qaatay ahayd oo waa dhamaasha gabagaba akhriska first degree bachelor of education uu soo dhamaystay ahayd. Marka waqtiga December uu akhriska soo dhamaystay uu soo galbanayay oo cidduu soo socday ayaa lagu galay dhaxda baaskoodii meel Elwa u dhow countiga Mandera. Marka marxuumka hal xaas iyo afar cunug ayo kii uu weyn uu yahay 8 jir, kan u yarna oo gabar oo 2 jir aa tahay, xaaskiisana hadda waa dhalma, hataa caawa iska dhali kartaa haddii Ilaahay u fududeeyo.
Watay dowladda Kenya ma idinla soo xiriirtay oo arinta marxuumka iyo askiisa wax kaalmaam ka geysatay?
Ha, dowladda countiga isku markii maxalinka emergency Elwaq lagu galay, dowladda countiga Mandera musaacada inoo geysatay. Marxuumka diyaarad bay u kireeyeen oo ka duulisay Mandera, magaalada Mandera ilaa Nairobi. Nairobina dowladda dhexe national government-ka biilka isbitaalka Kenyatta waa inagu saacideen oo biilka ayagaa la wareegay. Marka shalina marxuumka anaga famili ahaan waxaan go-aan gaaray in Nairobi lagu duugo horaan, laakiin gadaalaba dowladda insha allahu gacan noo fidisay. Diyaarada ciidanka ay leeyihiin, ciidanka booliska ayaa noola dalbay, meeskii saasaa lagu soo duuliyey. Ilaa labadii hooyadiis iyo aabihiisna waa noolyihiin, inkastoo dad yacni da-ayihiin tuulada magaalada Ramo Garissa ay degan yihiin. Insha allahu ayagan hadda waa sabreen oo meeskii waa loo keenay, waa la duugiy, atooda lagu duugiy insha allahu.
Ma jira wax ballanqaada oo qoyskii ka haray lagu taageerayo oo ay dowladdu ballanqaaday?
Macalimiin ahaan anagtigayda in macalin aan yahay, gudoomiyaha macalimiinta countiga Mandera-na waan yahay. Hataa subaxan macalimiin ahaan madaxdii waan fariisanay, lacag baan iska aruurin hayna. Dowladda hadda kolleytada wax dib damba laa gacanta ayna soo gelina ma ogi, laakiin hadda wax toos oo ballanqaad eh weli, laakiin waan rajaynaynaa insha allahu inay gacan noo fidinayaan, laakiin wax hadda gacantan lagu hayna ma laha insha allahu.